because before nianze kula kuku nilikuwa nimeshaanza kuona habari, nilikuwa na ile raha zina handle kuku in a way that see
akwenda huko ila ya jona story yake ya bestiality yuga majona unahitaji help yuga channel is like mini kikula sundu gueno safe kiria juu ati kuna Ryan za kuime make love to this chicken.
Ooh, it was made with love.
Yeah.
So kabla tuanze show lazima tukuulize jo. Usha join Linebet. Linebet.com, your ultimate betting company for sports and casino excitement. Na ukitaka kujoin, of course kuna hiyo promo code. Promo code ni Ekanene.
Ekanene.
Ndio kibaki umeset unapata 100% free bonus. Na hii bonus pia inakuja bila tax. Na pia usisahau jo, winnings zako pia zinakuja zikiwa tax free. So kiamua kuwa timu yako inashinda, inashinda na pia ile ndio inakam kwa mfuko pia ni pesa tamu, si ndio?
Pesa tamu sana. You guys nilikuwa amenishaka kula you guys. Linebet inaokolea you guys. Hiyo tax wakitoa you guys.
Yeah. Yeah, so usisahau vile tumesema linebet.com, promo code ni Ekonene.
Ekonene.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
So kuna hii picha imekuwa ikigo round ya politician fulani anaitwa Arama. So msa anaitwa Arama, kuna vile alienda I think kwa constituency yake akaamua kupatiana bursaries.
Yeah.
Alafu kuna kamtoi fulani kale kalikuwa like one of the beneficiaries. So mtu hii ilibidi afosiwe ashikilie placard fulani akipraise raia for kumpatia bursary. And the first problem I have with that ni of course bursaries are taxpayer funded. They are funded, si ndio?
Yeah.
So ni do yetu. So this has nothing to do with this asshole. Whether hii raia ni MP ama CMP, bazari zitatoka. Unajua kuna kitu nza jisifu, hii bila mimi hii. Unajua? Bila mimi hii ya ingefanyika. But ile kitu bila hata wewe ingefanyika, unafanyaje jo? Alafu mtu hiyo ni kali kwa unajua, this is some bullshit. Unajua mekashikilia jo.
Alikuwa mejam. Alikuwa mejam, hata alikuwa naona aibu kuangalia picha. Aliangalia chini na vile watu wao wamechangamkia mapicha.
Sini adole jo. Unajua kiwa adole mtu wa garada. Alafu unajua ile time ya adole ndio mtu realize we are poor. Usha notice before adole ujuagi.
Ujuangi.
Lakini kiwa watu hii. Okay, yes, yes, unacheza bebe. Then kesho naamka jo, naanza kuona fudhi kwa kitu. Ukishaanza kuona hizo foodie, the next thing unaendea academy kaka sasa. Kiko like, oh, you're a scrub. What am I a scrub?
I don't do scrubs.
Yeah. Unaenda na tafuta pale jo.
Kitu ilikuwa fake.
What's a scrub? Okay, what's a scrub? He sits on the passenger side in his best friend's car. You're like, even my best friend does not have a car. So does this mean I'm lower than a scrub? I'm lower than a scrub.
You
got. Yeah, you have to be a dem. I better can give you some scrubs. Yeah, na mwambie Jones ampatia nini. So so kwa raia zinashindwa kwa nini yana nienjoy hivyo. Nikiwa teenager kuna vile nilitumia goddamn flani barua. Alafu yeye kwa pata ile time no scrubs imetokea,
kanirudishia
barua.
Barua ya kirafiki.
Yeah.
Kama barua ya mapenzi.
Ya mapenzi.
Ulikapiga spray flani ama ukapiga?
Sikupiga.
Ah, you guy basi ndo maana alileta za ovyo.
Na full scrap ulitumia gani?
Ndio kwa natuma brute, wewe ya tulia. Yaani tu brute.
You guy nilikuwa nachukua mpaka flower. Ya nyabendu, jiko unajua nyabendu. Kuna matunda fulani yanaitwa nyabendu. Na kaeka baka ndani ya bahasha.
I want to bend you.
Kama kishia harufu ya flower.
Hey guy. Hey. Yeah, guys, they don't do love like they used
you
to.
Guys,
yeah. Squeezy.
Love was action.
Inbox. Inbox is nothing.
It's nothing.
Sliding. DM.
Squeezy my DM. Ati DM anatumiwa DM anaingia box. You guys, nilikuwa naandika barua. Nangoja 3 months no reply. Naandika ya pili. Jo, ni kama job application. Kuna DM alikuwa aitwa Lea. Nimwandikia barua 4. Mwaka kabidi nimemkuta nikamwambia Lea. Ujapata message yangu. Jina jani likuwa natuma roja enzi zetu. Kuwa na peana ile keraya. Likuwa natuma besti yake demu. Mbe supati ya lea. Anambeleke. Kana mbea nilikuwa napata. Kajua tu ya nitaki. Uge ni mengoji ya for one full year.
Yeah.
I wasted 1996. One year jo nili waste kwa. Sita kuja kusahau hiyo mwaka. 1996.
Yeah.
Ndio maana paka BIG alidead.
BIG alidead 97.
Ni Tupac. Only Tupac alidead. I think ni ndio maana Tupac alidead. Juu ya mwaka mimi.
Alikuwa na huruma. Sema Makaveli.
As in umesema ukweli, sisi tulikuwa tunaandika mabarua. As in love yetu ilikuwa ni tofauti na
ilikuwa ni action. Walk your talk.
Yeah. After time kwa nataka tu say mwenyewe tijo, kwa nataka la story mmoja. Yenye mtu akiwa teenager. Yote ndio nakwambia ungenikuja niambia ti, "Eh, poteza say mwenyewe ngumi ni putusu." Zo juu sisi afadhali kujikwa kidole, kashinda kujikwa. Kujikwa afadhali kujikwa akili kushinda kujikwa makende. Ukiona cheza. Eh, yote time alikuwa na respect nini?
Na respect. So uliandika?
Yeah, niandika kwa barua. Naikuwa barua pepe. Ilikuwa tu mmoja jo. Ika replyiwa vizuri kabisa. Ilikuwa return to sender. Alafu alifungua. Alafu akaandika return to sender. Alafu sasa jua ile letter yangu ile nime express my love. Yuka kaandikwa no scrubs.
Okay. Application yako iku go through.
Yeah, so yo. Guy.
Mimi nishaandikiwa mpaka na DM. Nishaandikiwa na DM ili ni bamba you guy.
Eh, alikuwa ni kana amekunoki?
Zii, mwingine tu. Mwenye sasa alikuwa ni kama option ya mwisho, nikaona huyu akinikataa, I'm giving up on love. Nilikuwa nimemcheki nikaona huyu. Hai. Huyu ni mimi na yeye. Vile anakuja shule na slippers. Anaonekana wako na shida kama sisi.
What is that?
Yeah. Hey, unajua, ule unajuana kwa
ule Rihanna waga anaimbia. We found love in a hopeless place. Get you a hopeless you. Mimi niko na slippers na yako na slippers. You get the most romantic thing tunafanya ni kubadilishana. Mimi zangu ni za blue zake ni za red. Tiemu vazangu vazangu.
Eh. 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 Ikeje na lyrics guys. Wakazi alipita. Lakini kama dare do this there.
You guys ni lisike Rihanna ametoa hiyo ngoma nikajua Rihanna knows me. Rihanna knows. Rihanna ananijua because deep that hell kwa ni hopeless place design nyingine kwa na udem. Udem ana understand our life.
Hata hizo ladies as Jenny peleka hapo.
Yeah, kwa mimi peleka hapo.
Mimi nikiona video naona like ni wasi walikuwa lonely. Kwa sisi safari yesho.
Yeah. We found love in a hopeless place.
Yeah. Alafu hata tukumbusha jo kama utaki kufind love in a hopeless place. Make sure you join Linebet. Unaingia kwa linebet.com. Tumia promo code ECON.
Yeah.
Baki mpata 100% bonus. Hii bonus inakudekiwa tax free, si ndio?
Yeah.
Yeah, so make sure umeingia jo ni linebet.com. Promo code ni ECON nene. ECON jo. Ndio jo sikue kama ira ya kawaida. Just finding love in a hopeless place. Alafu ira yana jifanisha ije andika letter. Ule pia siku zako kulikuwa na letter yuga.
Yeah, kulikuwa na letter.
Oh,
yeah, zinaitwa pale kwa parade. Kwanza kuna nakumbuka kuna prefect. Alikuwa anaitwa Ernest Yuga. Alifungua barua yangu Yuga.
Na iko barua pepe.
Iko barua pepe. Of course ilikuwa zina hakuwa na nini? Ma smartphones at least zilikuwa zimetrickle down to the youth.
Yeah.
So bado hiyo nilipata hiyo practice. Nikipata kaleta Yuga. Lakini sasa shida ni ilikuwa nashangaa nimekatia nani. Jumi nimechapwa tu transfer. Nikapata nimeingia chuo mpya. Hakuna sija communicate to madam wangu ati nime change code. Hata sija master nini PO box ya jamu ni gani. Ike napata Ian 3. Alafu ni ilikuwa inaitwa form 3. Ilikuwa inaandikwa 304. 304 stroke C. Ilikuwa 204 and go form 2. Okay, come. Na somo demba. Please anasema tulipatana. Sielewi you guys. Sielewi. Sijui wapi tumutumu. Yeah, inaona hii ni mistake.
So paka leo juni demba gani?
Zizi sijai juu.
Yeah.
Sijawai juu.
Kwa nika admire kwa
genezi.
You gonna reply juu. Sinilijua ni wapi? Zizi ilikuwa ni mistaken identity. Lakini sasa, lojo lazima ninge cheza kama mimi. Sana ulizo mlipatana wapi? You gonna enda pale. Nasama zile place. Nasama uni dem nilikuwa naye huko so
alikuwa na handwriting poa
sana you guys.
Sana.
Okay. Kuna vile why ilikuwa inachanganyishwa huku chini na ka S juu kana
kanaandikwa na design ka why kana
S nika inaanguka kwa line na amka you know.
Kwa hizo siku najua ilikuwa ga like mimi najua nikiwa teenager nilikuwa gajo kunyonga master. Sasa handwriting ikiwa poa hivyo. Gaina na isoma tu kana metu. So, you guys nimetoa no live.
Kuna vile alikuwa anachonga jina yako hadi una steady juu. Unaona this is affection.
Kwanza akishamalizia hapo chini with love. Hey you guy. Inani knock out you guy usingizi. Hiyo leta nilikuwa show you guy. Nilikuwa naeka chini ya mattress. Hapo mali head iko. Nikalikuwa kana kaga hapo you guy. Nikiamka asubuhi naingiza mkono na kasomba you guy. Hey, inani larukia tena nakarudisha. Nilionesha garaya zote za gidare. Nikosha ndio leta.
What's more powerful than poverty?
Love. Love conquers.
Love conquers all.
Nilikuwa na sherehe za gidare. Mwambie ushaandikiwa leta yeye. Hebu toa tuone, toa tuone leta yenye uliandikiwa. You guy akijaribu kusema wewe toa yako before amalize. Niyo hii, cheki. Natoa hii gara ya zinasoma. Hebu umecheki hapo vile ameandika I love you. Hebu soma hapo chini.
Mob love.
What you went through.
And then kulikuwa na dedications.
Like
yani kusukuma message pia. Unajua ile ngoma ina trend.
But najua me I was not like a ladies man. You guys.
You're not attractive.
So I was not a sex symbol. You there were dudes who are sex symbols even at 14. Unajua hiyo? Kuna raya kai.
Kuna raya zilikuwa. Hata chuo yetu kuna raya zilikuwa.
Cool kids.
Mama lover boy. Hata tulio to them tulikuwa. Tuko turembo because mimi nilisoma time yenye tulikuwa tunachanganyikana mpaka na Wahindi.
Okay.
St. Bridget's Primo. Wahindi walikuwa na chuo mob hakukuwa na chuo private mingi sana. So chuo mingi zilikuwa za gava. So unapata Wahindi pia wanakaa.
Alafu Wahindi wenyewe iko raya zisizo za kawaida. Pata juu raya juu iko classics iko na ndevu nyingine ichwa. Ilitoka Mumbai juu ikakuja. Toka Mumbai juu ikiwa 23. Imekuja kuingia kwa class 6. Nakumbuka siku.
Nakumbuka. Baka juu yetu kulikuwa na Mhindi fulani. Alipotoa anajua Kizungu na Kihindi. And then kulikuwa na mademu watatu Wahindi. Kale kalikuwa kasubu kabisa kanaitwa Sakina you guy. Hiyo raya ndio ilikuwa inakakatia you guy. Hiyo unajua raya sasa inajua Kizungu. You guys sisi ndio Kizungu ndio inachapa nje.
Kizungu mkuti.
Unajaribu ndio inachapa nje. Kwa zile za I like your leg. Kude mwana shindwa ni nini?
Asewe kwa mambo ya cannibals in Africa.
Hey,
I like your leg.
Alafu hata owe ndi madem. Wana kugana nywele you guy. Huko kwa wana kugana manywele. Mpaka mamanzi walikuwa manywele.
Nini? Is it racist what except black people? Madem wagana nywele. Inabidingiwa nini?
Inabidingiwa nywele.
Me wanyoe.
Hey, walikuwa na nywele. Kwanza madem wengine wawili. Alikuwa na nywele kiraya. And then nywele ya Wahindi ikiingia chawa. Sika hii yetu. Walikuwa na watoke chuo. It was na attack serious.
Oh, ni mkuu mnafanya zinawafikia.
You guys, chawa ndi ilikuwa kumwisho wa mawazo. Class zote you guys ilikuwa ni chawa. Raya kila lia meza hivyo na nimepita hivi kwa shingo. Hey, we nini we? Songesha desk mbele.
Yeah, you guys mkuu nakapitia.
Especially hapo St. Bridget's. Dr. Agri, Muslim, hizo chuo zote zilikuwa hivyo.
Haunga hizo chuo ni poverty ya
kuwa. Ni poverty ilikuwa inafatana. And then sisi wote, ilikuwa tunapitia njia moja tukienda wama. Raya za Muslim ziko na blue, sisi tuko na green, sisi tuko na green, raya za doctor pia ziko na green. Raya za huko chini ziko na shorts, kama ilikuwa brown. Sisi wote, tunaingia kwa slums you guys. Hakuna mtoto mmoja anaingia ndaye. Hakuna ndaye. Sisi wote tunaingia kwa slums. Unajua ni vale you guys. Yeah. Siku hiyo iko na mawao mingi. Mnateremka tu kwa vale nyinyi.
Hapo jo wanaendi na nyinyi hivi. Sio kuna teremka anaingia kije.
Kije na ziwa.
Anaingia majengo. Unaenda mpaka wengine ni shauri. Gay poverty.
Kulikuwa na raya za kije. And then kuna shauri. isichi kidogo juu isichi hiyo time ilikuwa inaishi tu hindi tupu mwala lo wako wamekaa misichi
those were the days
like, hindi na isichi mi ilikuwa inanibamba unajua mi nikitoka gagithare baka senti kwa tunapita ga isichi na hiyo siku isichi ilikuwa ga ni kama majuu iko na lens iko na lami na kila nyumba iko na namba kila nyumba ilikuwa na namba so raya zilikuwa zinakuja tu inaingia si ni 3 something hakukuwa na kulost kama ni third street house 241 na kama mtu kwao umeingia ni kama majuu kabisa
isilio inakuwa very organized kama kwa hiyo story ya streets like first avenue itakuwa next to second avenue itakuwa next to third avenue like ukisha ukikuwa first uende kwa second unajua pale third iko ama tuseme uko third uende kwa second unajua pale first iko najua so that's one of the things si hata kuna first avenue na second avenue hizo manini so but back to era ya nini mheshimiwa Arama mnafeel kwa nini hizi raia wa gazi na feel lazima zipigwe picha na msee pua zikimsaidia kuzata imenikumbusha ile kitu ya era ya isiyo ya kawaida inaitwa rapture na kabla uli enjoy ule msee alizimwa na Murkomen ule msee alienda kuomba kazi mheshimiwa kile anataka ni kazi
mheshimiwa anataka kazi
kwa sababu mheshimiwa alimwambia nini
mheshimiwa alimwambia kazi yako ni kupiga kura ngojia 2027 amka saa 11 asubuhi
na hata mpata kata ilali kwa line
hizo ni zile raya zangware
hizo ni zile raya wakapale zinasema nani
tunatoa mheshimiwa fulani
usitoe tiki kwa box
make sure me mateki but nikuwa na nini on this past Friday nikuwa na rant kwa wasi kwa naambia maboy tuko utakubalia na mimi you guy kuambia maboy that the easiest way politicians who get wasewa young kuambia wao ni my youth you guy kuambia raya juu kisha fikisha 18 years old usijiangalia kaa youth jiangalia kaa adult kwa sababu youth ndio utambua sasa acha tutakufungulia studio alafu nafurahia sisi wote hatuwezi kuwa wasanii je
hatuwezi kuwa wasanii you guy and then unajua pia ukisema hivyo usahau kuna watu wanafanya hiyo kazi si kuna watu wanarun ma studio so wewe kama serikali ukisema utafungulia wasee kama for example Huruma mahali pa Gava hizo raya zilipo huko unajua italeta tu beef because hao maproducer huko you guy watakuja wataki hiyo studio nimefanyika hivyo mara mob sana nimefanyika mara mob sana raya na Gava inaleta mradi mahali penye kuna watu wanafanya hizo mradi so as in hiyo biashara ya Gava kuenjoy watu ni wayangi mekwa kutoka kitambo sana mpaka kwa kazi
na you guy only discover lini we see youth ili time likuwa youth only discover lini we see siku gani uli amkajo maisha mekutandika mbako kajo I'm not a youth anymore
vile sasa nilipata kijana abu ilikuwa my late 20s Chappelle you guy kalianza kuninukia design ingine si ya kawaida kalianza kuninukia hapo ndo mali nilianza kukopa nini vitu kwa shop nakuta mtu wa duka si umeniona na mtoto nikipita hapa nikipeleka hospitali mzee si mimi ni mtu mzima unaniona vile niko hivyo ananipatia wewe ni mzazi around late 20s hapo hivyo late 20s 28 29 hapo you guy kalininukia vile
I think hata kitu umesema ni interesting sana. I think tunafaa kuangalia watu wetu. Mtu wako akikuangalia gajaliki kwa uko in your 20s, yuko na kama mzee. Na ukianza kujiona kama mtu mzee, hautachukua hizo jinga hizo.
Hautachukua jinga.
Hizi raya, nani tukoangalia Sakaja. Sakaja anasemekana sasa hizi kwa 39, si ndio? So tukienda back to time ya Uhuru, time by time Uhuru alikuwa anaingia 2013. Hiyo ni 11 years. Na Shira alikuwa 28. Hiyo siku ilikuwa gani? Sijui head of TNA.
TNA, ya.
Kuenenda na magari za kifahari. Uwe nakuambia ni aje buda. Gumi ni mbwegze. Ingia hapa kwa studio.
Ana enjoy my boys. Anawa enjoy. Anawa enjoy. Unajua kuna iwe vya mavijana squeezy. Wamekuwa wote ni kaa content creators. Because waneza tangeneza do sana. Sika makitambo. Lazima kwa mainstream media. So mapolitician mwana wana enjoy mavijana sana. Kuna mbako wengine wanasema utawapatia smartphone, mwanze, content creation. So jaraya kipatia smartphone na una job. Unajua kijana hata user. Ataka anayo for one day, 2 days. Aone aha.
This ndio ile naposti gile video kwa ebu dai lazima iko viral. Iko viral. You going to click 16 hours later. Two views. That is two views yako. Una discover ni ile view yako. Ukisha upload content, waga lazima ukianza, waga lazima uende ucheck kama kwa kweli inaonekana to the public. So ukicheck hiyo ni view ya kwanza, si ndio? One view. Afu ka log out kwa hii na go viral. Kaipeleka public kwenda shughuli zako, si ndio? Umerudi, ukaload ten. Two views hivi ngine ni wewe bado. Today. Yeah. Like inakukauti kwa hiyo haya jo. He's watching himself.
But ana wenyewe ni vile umesema kweli sakaja anaingiza mavijana bo. Mavijana wa sasa hii hawafai kuwa kama sisi. Unajua sisi information ilikuwa inaenda pole pole. Information ilikuwa inaenda mdogo mdogo because media ni radio na TV na gazeti. Na safarishon imeshika raya za kawaida, ime minus 2 jo. Minus TV na ime minus gazeti. So imebakisha tu radio. Na radio uwezi sikiza kasai. Sai unaweza sikiza phone yako ukitembea. Hiyo time lazima ungekaa chini. Kumbuki ilikuwa inaitwa nini, but kuna jina ilikuwa inaitwa kando ya radio yako.
Usibanduke.
Because nakumbuka ile time
yenyewe
radio ndogo zilitokea. Easily hit. Sijui kuna kumbuka hiyo zilitokea nikiwa high school. Kuna ka radio nyingine kalikuwa kadogo. Sijui kuna za ira ilikuwa
kaparito.
Kadogo kali hit sana because ilikuwa radio ungetembea nayo. In case you see atukuweza ku afford ka Walkman you guy. Ka Walkman you guy kalikuwa ni selected few.
Alafu after Walkman came Discman you guy.
Oh, Discman.
So kio na Discman you guy, you are the shit.
Wewe ni kama una trend kwa Insta.
Yeah, jo. So sisi sasa vile ilikuaga, tulikuaga nao kwa Discman hivi. Alafu tuko tunaingiza ile nini ya Oxy. Into yo Ox, AUX.
AUX.
Alafu sasa inaingia kwa amplifier. Kuzira ya bro inaitwa Owen. Rael kuaga. Ah, hiyo raya. Tengeza nini? Amplifier hata mpaka leo inaweza. Ni vile tu tunajaribu kusemaga, you don't stop playing because you get old. You get old because you stop playing. So aliachaka kufanya hizi vitu. Well, dude. Ai, that dude knew his shit. So ilikuwaga hivyo tu unapata juu keja ina shake. Kama ni kale ka disc man. Kama shika nishwa. Juga ikuwa hivyo ilikuwaga system ya ndai. Sina kwa hile ndai.
System ya ndai. Ile face. Kale ka nini.
Ka nini hivi. Alafu sasa inabidi. Lazima kawekewe inverter. Ndiyo, katumia stima uriji, jo. So, katumia stima nini? Sasa mko hapo, jo.
Mkwa.
Kwa ndaye, jo. Kulikuwa na Sony fulani hapo. Sony Explode.
Ndiyo,
Explode.
Sasa hiyo. Hiyo sasa alafu upate speaker mbili. Wiki chini ya kitanda. Hiyo ndi ilikuwa bezi.
Unasahau poverty yao. Yako yu. Unasikia tu Garnet sing, it's growing. Those were the days.
Mina kumbuka nini, mademo likuwa natokea kijani. Anatafuta hiyo system. Jumi naona jani likuwa nako kadogo. Alafu kuna rail likuwa yetuwa Tito. Hiyo rail likuwa natengeneza maamplifier vile umesema bro likuwa natengeneza. Kulikuwa tuna mavijana wa likuwa najua kuzitengeneza. So likuwa nako. So nimekaeka mali hata akaonekani. You guy wa hizi wanaingia watafuta wapi yu system. Wa party jo. Naambia mademo, ae, mina kuambia jo, kuna system flani tao. Inatoka ngiri 25. Unajua time ngiri 25 you
guy. Yeah, a lot of money.
Kali pesa. Naambia hiyo ngiri 25 ndio ananichukua sababu sina dem. Ikuwa inanikibizi.
Funny enough is electronics get cheaper with time. So in manisha za hizi na 25k you can still get something really good.
Kabisa.
Like electronics get cheaper with time.
Kwa tunapata gama manzi sana na hiyo. Maboy wote, siya, ghetto zote, D, wapi, ziwa, raya zote zilikuwa. Walewezi tengeneza cabinet ni mtungi yuga.
Mtungi na chukua. Kalikuwa kana ingizwa kwa nini?
Kuna raya saa za home, sansi likuwa ni kuingia na jembe yuga. Kuna raya fulani li mada primo. Kasema ya itaki nini. Ya itaki kuenda kuproceed na masomo. Kama unataka nini. Akaambia buta yake mi nataka tu hewa yuka. Si kama lidungo ya first term. Wajua ikuwa tu more. Maybe likuwa ni 1200. Mgini lichekitura haya na jembe.
Oh jembe.
Kutika ya juuna josa keja. Tule tubungu tuetu. Tuwa mavijana. Wendi ulikuwa na jimekia. So wakua na hata nini do ya kusement. The floor. Kwa hini kuingia kudig. kuweka nini mtungi huko chini kuzamisha kispinje
yuko
chini kwa mchanga
ilikuwa inatetemesha ardhi
yuko
ilikuwa naiba yuko akiasha tu system yuko ulikuwa na feel mguu yani
hata
kungetokea trema tungejua
the music ina vibe
nilisikia kiomba jembe yuga hiyo raya
ichimbe mtungi
hata ametoa bed nje yuga kwenda wo yuga mpaka napima shanga hata si ange proceed tu na masomo yuga sasa likuwa natumia juu kwa hivyo ni taya chikita ya za nini za ndai geni tatu likuwa meka cost tatu 1, 2, 3 alafu speaker yuga
Okay, you can't blame it. The music
music
has to play
music wacha niseme tukiwa wa young kijipumarisha na ira ya music ni ilikuwa like the only entertainment mimi nikikumbuka the other one ilikuwa ni gazeti but nikipata lazima nikate picha hakukuwa na otherwise nilikuwa na kama kasi na hiyo najinacheka you understand nilikuwa mpaka na book nilikuwa nimebandika Britney you guys Britney ndiye alikuwa kwa kaa
Britney Spears
you guys amepiga pose ingine amepiga pose ingine itai inaonekana mpaka karibu na haga sasa ile niko kejani naangalia hey Britney napiga hivi kuna mada inaitwa Tina Tana naangalia ai Tina Tana
unaona tu itina
you guys niko naangalia au masendeni nikiona kwa
Leo ndio alikuwa 85.
Yeye ndio alikuwa 85. Wacha tutiki book. Nani tena alikuwa kwa hiyo? Nani tena?
Kulikuwa na of course Britney alikuwa hapo. 85 alikuwa hapo. Kulikuwa na Whitney.
No, mother was there. Because only on
my time. Nilikuwa gamdogo alikuwa madem. Sile
kumwele. Apart from Britney, at least Britney hapo si mzee sana.
Britney bado alikuwa. Britney nilikuwa ngana yake kubwa. Wacha sasa hiyo ndogo. Ilikuja kutolewa na dem fulani nilikuwa nakatia yuga.
Nilikuwa na rival looks.
Nilikuwa nimeweka. Unaona bed vile iko hivi yuga. Nimeweka hapa. Nimeibandika kanaangalia.
Britney.
Hey, jo.
So kia mka asubuhi.
You guy na icheki. So sa ile tuko na dem tuna cuddle. Icheki Britney you guy. Nilipata dem ameitoa.
Oh, because Britney ko all sexy.
Yeah, ameitoa.
Na dem yako amekukijia kio all that.
Hey, jo. Na sa yako Britney.
Yeah.
In sports. Sports with Lime Bets.
Poverty, man. Kuz kuna hizo vitu, like a lot of stuff that used to happen your time ile tuliacha. Kuz kulikuwa na hiyo kuget hizo picha za kuza watu wa saizi, do they do the same? You get ma picha za maselebu na kuziweka kwa
hao. Kwanza mafutbola nilikata wengi. Nilikuwa na picha za Zidane. Nilikuwa na picha za Patrick Kluivert. Ruud Gullit.
Jota social media yetu ilikuwa unyangalize manini ma waptrick waptrick.com ilikuwa ni ya ku download wallpapers you guy
tiki jo download ndio ya sisi msikia rauta amekwambia juu ya makasi hakuna kitu kaka
no nasema nasema vile of course sisi tulikuwa nayo
yes ndio nakwambia
hiyo tulikuwa tunakata lyrics sikulikuwa gana lyrics za Sunday na nini tulikuwa sisi tulikuwa na those lyrics book ndio kwa high school na nini ilikuwa ni ngoma tu yako ya social media you can so of course iko na wale wasanii your best whatever page one sasa tulikuwa ni lyrics tu lyrics of course used to do the same so hata hiyo siku hizi hata ni ngumu ucheki ati rai mende iko na wallpaper ya the fact that uko kwa mtandao sasa nao wanajiiga unajua sisi tuko na iga ama idol so wao ni wenyewe
kwa wenyewe
ni filters na tukaa
hizo
filter za sakaji.
Hawajui utamu ya kukata mapicha, kuzisave. Si hata za ma musicians peke yake, ma footballers.
Yeah, ilikuwa hiyo time nini. But kitoka hapo jota tubonge joy story. Kuna history ili happen, apparently ili happen Uganda. Kuna raya ilienda jo Uganda ikasema nilete nyama nyororo. Sindio? Alafu jo kuletewa nyama nyororo, kumbe ililetewa nyama mboro Uganda. Ya jo ililetewa deki. Alafu ikuisha uma kapisi. Kabla isha inotice jo.
Shavu kana gath.
Yeah, jo. Napalakika deki kako hapo. Wajua kuna kitu mbaha kaa kudishi deki jo. Kwa sutu kwa pano kushuduka. Ama ilikuwa na ugonjwa. First of all, life, yani hii hoteli, hoteli mekwambia ita dek. Najua ni hoteli ifai kukwambia hiyo. Like the customer is always right. So, hoteli mekwambia hivo, alafu sasa umedishi kitu. So the first place unafaa kuenda ni wapi? Ni police station ama unafaa kuenda kuchukua ila ni prep ama pep?
You guy, ata sijini.
Nitoka prep.
Prep. You guy ni hosi you guy.
Sindio?
Yani.
Mina wana ule mtu unafaa kuenda hosi ni mwenye anauza. In normal circumstances, mwenye anaenda hosi ndio mwenye anauza ndio mwenye anaenda hosi. Sababu raya za kawaida, kama ni hoteli imejaa watu, mtu mmoja aseme adunge na fork vile nini raya imedunga na fork. Hey, ndugu yangu hapa kuna mboro bwana. Nimekula mpaka urethra, nimemaliza. Guy, hizi raya zingine zote.
Nimeza urethra.
Eh, hey, urethra. Unajaka urethra ndio kanapitisha gamu kojo.
You can more than kojo ndio kanapitisha pia spermatozo. Yeah. 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 Mm. Ya mwenye manjinira ya ikikula ite para ya kwanza ikuna supu inge hii supu ni thick hakuna kitumbaya kaa hiyo. So inaitua hiyo ni prep. Prep ni pre-exposure. Ni pre-exposure prophylaxis. Sasa unajua unafika pale, I need some pre-exposure prophylaxis. Why? Because I've just eaten a phallus.
Yuka, kuna kitu nikakula hata siwezi sema yuka. I can't say out loud. Hata kama nawapeleka mbele, nawaambia na bado. Bado tupeleke kitu chini ya maji yuka. Juu kuna raya siwezi acha ukae na amani yuka.
Tumia kwanza ukule mboro mpoko. Utupalika. Kwanza ukule mboro mko na ujinga wewe. Mbora yes ko like una have a discussion ko like, sasa nani kati yetu anaweza fanya hii kitu? Unajua nani? Wewe ni mtu alilamba yani
nini? Alimeza mboro.
Na huyu anaweza hiyo kazi.
Mimi ni deki sana.
Anaweza kuchomea.
Hata anaweza sema wewe ndio unapelekanga upikiwe. Raza mta.
A few time mtu hope that. Ukikula, ukienda place alafu ujipata umekula deki. The first thing una hope kutupale, right? Please show me an African chef. Unaona it's an African, at least it was well cooked. the last thing una need jo ni medium rare. Unakula ile, ilo njoka ni medium rare kale ka damu joka hecha hivi. Bado kako ndani. Ike yuko pali jo unaenda. Unambuwa, the results are in. HIV positive. I'm going to say, so now how are you going to change your life? I'm going to change my life. Ni nyama nilikula. Ila eko, ulikula nyama kwa nyama. Bwana, ni nyama nilikula. Hey, inaweza kuwa.
Lakini zilayajo. Hata zilichagua. Unajota kama unasave. Ni kusema tu.
Yeah, yeah.
You know, what you don't know.
Kachape minced meat jo you guys. At least kakuje kama minced.
Ile kitu ujui. Unasema what you don't know dying kill you, I don't know. Cause at least wange chop you guys.
Yeah.
Alimwekea tu yani. Unaona tu.
Alafu pia considering UG, unaona tukiona ule comedian Omara, unasema ka UG circumcision haikuwagi kwa wingi. After that you don't let kitu kako na force, unajua kataka kama mtu raji. Kabla figure out ni take at least. Inaweza chukua. You know ilikuwa like kalikuwa nini? Unajua kalikuwa circumcised vizuri. Unaka check kitu kako tu hapo. I've just but you like
eat me.
Zile zetu za this is a meek meal.
alafu ni dude cho. Unajua dude kisabu hiyo kitu.
Eh, mazi unajua kama ni dame ni afadhali kidogo. Si eti ni poa but.
Si eti ni poa.
Eh, unajua?
Yeah, iko serious.
Zi, nasema azinojua ukiwa chali utaexplainiaje watu?
Ya dem pia utajua jo. Oh, ya dem akikula.
Yeah.
Oh,
asemani dem. Okay. Aizi shtuka sana. Unaona? Lakini dude unajua utabaki na hiyo kitu
fulani. Sasa imepikwa.
Ah. Mimi nakwambia nishaikula ile ijapikwa.
Awad fure.
Ah, jo sasa dem labda ali kula ka sushi mali. Eh, kati wa kambichi so.
Sikia.
Lakini haya za kawaida ni uchungu you guys.
Hizi hoteli imefika gajo time ile jo ukifika pale kwa mlango wa hoteli jo nafaa kuwa tu hata kawa ni atheist kama mimi unaingia zile za. Leteni chakula. Hiyo hoteli ni sabdeki. Wone za yenda hiyo hotel. You can say that after I need kuijua. Sikumaja tukienda Kampala tuko, where do they serve penis? You are not going there. Yeah. Like, it's under new management. Like,
no.
Once you serve that one, you can never recover your reputation. Wone za yenda kudishi your place. Hata wambu yiku under new management.
Zi. Wacha hata kudishi yuka. Hata maji siwezi kunywa yuka. Siwezi feel njaa.
Yeah, okay. Yeah. Now okay. The worst, it gets worse, you get. Try to imagine, here I am a dishy deki, but this is a penis! And here I am going to make a mayonnaise. Unajua sio kama unajua kitu kingine kama ni msawa kunyonga kama mimi ndio utajua why is this mayonnaise turning colorless. You guys unajua hiyo tabia you guys unajua ukikae kana baki waka kana turn colorless lakini jo mayonnaise should stay with this car so can I please come on let a mayonnaise go weka pal
weka pal
yes
litmus test
unaangalia. Like, can we pour it in another place? Hey, you guys are kubai.
But Yuji na yao wamekam too much. Unajua tumezoea watu kula paka, dogi. Unajua Kenya tumezoea hizo.
Ugae usitumie watamu wamekam too much.
Yeah, unajua raya go tuona turasa twa kuku sana.
Rasa ya kuku pia mimi unajua sikapendi.
Yeye rasa
kulangi hiyo.
Nee, sundu
kwa sikumo.
Kulangi ukula hiyo.
Ah, sio kula hiyo. Mlaga, ikioshwa vizuri.
Tukae kose kwa plate yangu na cheese.
Ah, kwa sikakula.
Ukae ikioshwa vizuri na kwa gapoa.
Eh,
hapo ndio ujakani na kwa for the man of the house. Unajua hiyo?
Yeah.
Sundu kwa haga kana kakatra yangu.
Yeah.
Hata nini? Hata of course sijui kama tuliboro. Of course sasa sisi mbuzi ndio inakuanga no those parts.
Lakini ya Buddha
hii ni wazai wenye wamekoma. Hii ni ya mavijana barubaru. Hii ni ya watu, hii ni ya wamama. Hii ni ya girl child.
Yeah.
Naona. But sasa pia haka kaninika na kuanga too respectable. Karasa kakuku. Kipawa man of the house. Unajua kana to bones you got.
Yeah, I think basi mimi naonanga. Because before nianze kula kuku nilikuwa nimeshaanza kuona habari nilikuwa na ngira zina handle kuku in a way that
see akwenda huko ngira ya jona story yake ya bestiality you get majona unahitaji help you get channel this like mimi kikula sundu gueno safe kiria juu ati kuna Ryan za ku make love to this chicken.
Lola, it so was ire, made with love.
Yeah. Yeah, so ile inaitwa
haijaipita kwa akili.
Trek moja imepatiwa ile nini? Patiwa hiyo rasa ya kuku. Alafu rafiki ameingia kwa hiyo hoteli alafu ameka National Geographic. Meka some maybe R&B song. Go ama some podcast. When you're making love to a chick. What's a chicken? Okay, I was in the leo kifikiria ati wanyama ameniniwa.
Nasema tu
sijazoea kupenda mbuzi na atujali.
Sijazoea kuikula.
Huwezi kutembea hapo kifikiria wanyama wamefanywa mapenzi. Huwezi kula chochote. Ukianza ku overthink vitu huwezi. Yeah, what if ile sikumona dishi kuna raha ilikojolea? Huwezi nini?
Kwanza beef jo. Na vile raha zinashikangwa na
mambo. Wanaweza wakasiaga yuka. wanaweza katakata, yaani wasikalete kakiwa hivyo kashapi hivyo.
Yeah.
Wakakatekate.
Wakakasianda ya kuku.
Wakakatekate.
Sundu gwana.
Siku hizi watu wanakatakata. Kwanza siku hizi kuku, kuku kama hiyo area yangu, kuku inauzwa ikiwa parts. Nazena ni baitu hizo ma drumstick peke yake. Naza bai ma firigisi peke yake.
So according to wewe, raya bestiality hezi ya mwantu kuchukua tu drumsticks zako na hizi ingize tu kwa panguza tu na wama kende.
You guy cheza chini.
Awezi fikiria, kilino tuwa ikisema ni Ian, wajewezi kwa hivu. Awezi ishi ukifikiria vile wasanza kwa memesi na chakula hako. Yeah, you guy.
Kama akiona, akiambu hini Rapture going to tumepelekwa ni place gani si wenda ikona wild meat.
Well,
Fogo.
Yeah, Fogo. Tuseme tuko Fogo, you guy. And then Rapture na ulizwa, this is some duck, you guy. Alafu anakumbuka ati duck inakuanga na kitu.
Na deki. Lakini pia vile tumetoka kusema, hatutaki kula deki ya humans, of course, because sisi we are humans. Yeah. Lakini sasa ukifika pale kwa hoteli, nuletewe, wambue hii ni makende ya ngombe. Utakula?
Makende ya ngombe sinakula vizuri sana.
Inakuwa
tamu sana. Inakuwa sweet na iko na mafuta. Nishaikula
pia.
Hata ya
sisi wote ni kile na shindo, mnajua sisi wote ni wanyama. Sasa ile raia inaweza sema mlisema mnafurahia makende ya ngombe. Hata makende vile leo.
Unajua makende vile imeheshimiwa na wasapere. Makende imeheshimiwa sana.
Kwa sababu try kuimagine, ushaona gabile mayai kuwa. Kuna wasiopika ga mayai za white. Mayai ni white alafu ina dipi wata kwa chakula, si ndio? Alafu mayai hiyo ikitokaga kuna tule tunene ubaki tuwa black tuwili, si ndio? Like the yolk. Jikiboiliwa inakuwaga. Kwa hata inza kuwa yellowish, inza kuwa blackish.
Inza kuwa dark.
Sindio, dark.
In the yolk, ya.
Yeah. So you guys kuna raya inza kuwa jume kata kiendeza watu jo city mocha riche. Kuja jume kupikia kafo malde ya dako.
Guy, cheza chini.
Tuna kuambia jo hawezi overthink vitu. Hawezi overthink vitu. Lakini hii restaurant ya nini tuna nitikujua jina jo. Hii
restaurant
ya UG. Now, how do they come into contact with
humans?
Afu utapata nini?
Organ, you can.
Siwezi kwa surprise ni mtu aliambua hii. Ukipika hii, maisha yako yote ya shida inaisha. Rahe kamua, wacha waende wapike. Afu ikambua na mchawi. Make sure hakuwaja they not discovered.
Because watu kuja straight kwa kitchen. Sijui ni kwa nini wako malizia ya story. Sababu hizi ngori za chakula zikitokea, raya zinakula kuja straight kwa kitchen. Na watu wa kitchen juu hawikuwagi mtu mmoja au ndio wanga wanapea na raya. Hapana, ni huyu. Si ni huyu the Omondi alikuja na hiyo nyama. Wewe uto wapi? So unapata hiyo ndio raya inamalizwa. Because
ninaweza kama ni cook. Si lazima kuomeosha hii nyama kabla irushe pale ndani. So always jitetea na ule the supply of the meat. Ni wewe mwenyewe. You handle this meat before you put it here.
Msangori ni hata si every at sio mali imepatikana kwa hiyo plate. Kwa sababu imeingia imepika beef stew yote yuka. Masio mengi ilikuwa beef stew.
Yeah.
Hata kama uko kwa ile meza nyingine yuka.
Sinakwambia.
Uko.
Kwa you're taking the contents of the urethra. Ila yako inasema.
No, jawa tu wengine watakuwa na hasira. Watu wengine wenye wajaikula.
Yeah.
Because sasa raya zinaanza, labda umekula. Niko kwa hiyo nyama sasa nimekula namna gani, because huyu mwenye ametoa ako safe hivyo ndio anaichukuliaga. So hizi raya zingine zinachukulia, kwa hivyo tumekuwa tukikula mboro hapa. Mimi nakulanga lunch hapa kila siku, nimekula ngapi? Unataka kuniambia mimi nimekula mboro mingi kuliko bibi yangu?
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama go.